cudurka dabaysha ayaa ka dilaacay geeska afrika wuxuuna ku baahay hadda waddanka ethoobiya. Ilmo yar oo 18 bilood jir ah oo ku nool deegaanka wardheer ee dalka ethoobiya ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee lagu arkay xanuunka dabaysha tan iyo sanadkii 2018. Wariyaha v o a da steve baragona ayaa warbixintan ka diyaariyay arrintan. Caashe ibraahim aadan ayaa soo koobaysa.
deegaanka wardheer waxa uu ku dhow yahay xuduudda soomaaliya, halkaas oo sanadkan laga soo sheegay in 108 qof lagu arkay xanuunka dabaysha. Carol Bandak waxa ay madax u tahay barnaamijka baabi'inta cudurka dabaysha ee caalamiga ah.
It's not surprising that the virus is spreading. This area has been considered.
Ayaa ma laha in jeermisku uu sii fidayo. Deegaanka waxaa loo arkayay inuu yahay mid khatar sare ku jira, iyadoo sababtuna tahay sida uu ugu dhow yahay Soomaaliya. Xerada qaxootiga Soomaalida ee ku taala dalka Kenya ayaa sidoo kale sanadkan lagu arkay 12 qof oo la curyaamay xanuun ku dhacay. Faafitaanka ayaa ka bilowday Soomaaliya bishii May markii gabar yar oo 2 sano jir ah uu soo ritay xanuunka, taasoo ahayd markii u horreysay ee la arko tan iyo sanadkii 2007. Laakiin walwalkan laga qabo viruskan kama uusan soo bilaabanin halkaasi, siday sheegayso Bandak.
That virus comes from West Africa. And so we need to deal with the remaining endemic countries because that's where the
jeermiskan waxa uu ka yimid galbeedka Afrika. Sidaasi daraadeedna waxaanu u baahanahay in aanu la tacaamulno waddamadaasi uu ka jiro xanuunka, maxaa yeelay waa halka uu ka soo aasaasmay. Isla sidoo kale waa in aad labada dhinacba hal mar wax ka qabato. Nigeria, Pakistan iyo Afghanistan waa saddexda waddan ee ugu dambeeya ee uu cudurka dabaysha weli ka jiro. Bandag waxa ay sheegaysaa in kuwa tallaalka bixiya loo diray dawada si ay u tallaalaan caruurta ku nool deegaanka wardheer si laysugu dayo in la hakiyo faafitaankiisa. Muddo dhowr toddobaad gudahoodahna olole ayaa bilaaban doona.
Caashe Ibraahim Aadan ayaa noo soo koobaysa warbixintii Steve Baragona.